ni fagali kɛra waati min na mali finitigilaka fila minnu ye gardiw ye u kun bɛ ka sanni kɛ butiki dɔ kɔnɔ rarus waati min na mun bɛ mobili boli a bɛ k'a tɔ ɲɔgɔn kɔnɔ cɛ marifatigi fila minnu ma lakodɔn u balila u la u selen u ye mugu ci shofɛrikɛ la k'a bɔnɛ a nin la o yɔrɔ bɛ o kelen u ye shofɛrikɛ shuu bɔ mobili kɔnɔ marifatigi minnu ma lakodɔn a kelen nana k'a sigi shofɛrikɛ sigiyɔrɔ la gardi filana bolen butiki kɔnɔ tuma min na u y'o minɛ ka to bɔnɛ a nin la dugu kɔfɛ ka sɔrɔ ka shuu bilalen to marifatigi ma fila minnu kɔfɔra u ni moto min nana u y'o bila ka boli ni mobili ye ararus mun bɛ tɔnbɔktu mara kɔnɔ ani tɔnbɔktu cɛ kilomɛtiri kɛmɛ ani mugan wa a bɛ tɔnbɔktu wɔrɔdugu yanfan fɛ ka taa a kɔrɔn fɛ alhuseini alhaji vowa banbara tɔgɔ la ka bɔ tɔnbɔktu